You know what? This is more than expected, man. We back in the building. Let's do this. Namkama nane minandika mistari, mana hiyo ndiyo mida fake round mbali. Nakusanya ideas toka kona mbali mbali, na muhala producer ni undie beat kali. Na flow na beat bila jala na chusema, cause nikiwasikiza nona jali tatokea. Ona nasubiri kama mini tatokea, mbie wana waste time mana misha tokea. Hata wakibana promo bado minta penya, sababu marapa fake tayari nishawa menya. Waso ni kubali wambia tapata tabu, mana nitawabatiza kama John the Baptist. Prepare the way kwa young T, kwa flow zake wengi walishati, walingoja jiji nga wapigia clean shit. We always think big, we don't think about shit. Wanataka swim nami hawajui ni deep sea. Kuna mashaks kiboy tabiri umejihami, hata walo kwenye boat hawezi penya nami. Kuna mawimbi kibao I think ni tsunami. Hip hop netaji kichwa kile geotesha kudrop, naona wengi tunafai kufika to the top. Kukesha daily ndo tuzidi hiti kuzidrop, kilala mano tagi kuta hauko kwenye map. VIP naona niggas kibao yani VIG, wasu tupende tukakula kwao wenye dinda. Naona haters kibao na wasipenda hii, wambie itakula kwao yani kisha kibao. Wengine hamama kwao na badu hiti vikao hivi. Such a wanao, yo, such a wanao nigga. Yo, such a wanao man. Yo, sikia kuna maninjas wanasema ondo ma kings, iliali kuna mayangu wanachana zaidi yao.
Siyo big no.
Shout out to all my niggas from Extra Wood, baby. How see you? One love, my niggas. Tunasonga mbele, man. I got real love, and every place I got to reach, I'm like rehab. To get in touch, you got to change the set, I get high. For that place I got to reach, I gotta slow down. For this beat, more than Bugatti. Wana kaza kisaboni, ndo mana ishikuleleza. Bila lengo madhumuni, tishia kumamboleza. Kizidi kunte Kenya, tatumia mkia kweza. Wambia na kuja cheza nami, wambia washo poteza. Unarakisha ndoa kwa kuona, penda ngono, my brother. Take your time, usiji mchukia mtoto. Najisikia na waka moto kama kina kala moto. Bia sijisumbue, mana minda zima moto. Anasema tumepotoka, hawajui tunakokwenda. Hawaoni tunakokwenda, ni zaidi tulikotoka. Ma up downs kibao, wengine ongeza machocha. Tunafanya mziki mzuri so ula kufoka foka. Kitaka freestyle tunangusha bila mind. Ukisema we ni mkali watasema use your mind. Na kama ujepata hii itabidi umerewind. Sijawahi wasikiza I mean na never mind. Mini mwewe mwenye sira na mwenye njaa. Nikipata vifaranga na vila bila ruma. Hata wakibonga sana duwa zote zoni gusa. Minazidi kupambano wakizidi kuntafuta. Can't stop me, cause they never saw me coming, niggas. So tell your niggas, young T's hitting back, man. Let them back, back, I'm gonna bang, bang. I know they never believe that I hit, hit after hit. I know they gonna retreat after they go to the seat. You wanna me, have a seat, you don't wanna be rich. Yo, hi. Every time and everywhere getting life is getting better and better, man. It's Mr. King Kong, Napoli City. Taking hip-hop music to another level, man.